Radio Pulpit, 657 AM.
Like tsena go e ke le medise ba reetse ba Radio Pulpit go gae ke solo fela jalo gore modimo sa beile letsogo modimo o sa re bolokile o sa re sireleditse ka lena ke moruti thata ya one seleka na lwena re tla be re kitle mmogo jalo go fitlha ka nakonyana e khutshwane e tlang monate o seng kana ka sepe boitumelo jo bo seng kana ka sepe go ba ke lefa ga mmogo le lona re bala mmogo bukeng ya Esther chapter 4 verse 10 to verse 16 Esther chapter 4 verse 10 to verse 16 tota arkeri simole motemane nya busupa ke fa moretu gai a mmegela tsotlhetse di modira faletseng le palo ya madi a hamane o neng a solofeditse go a lekanyetsa mo dikhumong tsa kgosi gore a tle a nyeletse ba Juda aba monela lokwalo lwa molao o beileng mo Susane go ba nyeletsa go lo bontsha Esetere le go mo itse sedilo tseo le go mo laela gore a tsene kwa kgosing go kopa bopelotlhomogi mo go yona le go e rapelela morafe wa gagwe. Hathage a tla a bolelela Esetere mafoko a ga moreto gae. Me Esetere a raya Hathage a mo laela go ya kwa go moreto gae go mo raya a re batlhanka botlhe ba kgosi le batho ba mafatshe a kgosi ba itse gore mongwe le mongwe le fa e le monna gongwe mosadi yo o tsenang kwa kgosing kwa lapeng la ka fa teng a sa bidiwa o atlholwa ka molao o le mongwe gore a bolawe fela fa e se yo kgosi e mo otloleletseng thobane ya yona ya bogosi ya Gauta gore a phele. Mme nna ga ke ise ke bidiwe go tsena kwa kgosing e setse e le malatsi a lesome a mararo 30 days ya re moreto gae a begelwa mafoko a ga Esetere a busetsa karabo go Esetere e e reng o se itlhome o tla falola o le wesi mo bajuteng botlhe ka o le mo ntlong ya kgosi o se nagane gore o tla falola ka wena o le mo ntlong ya kgosi gonne fa o ka didimala tota ka sebaka se se ntseng jalo kgololesego le pholoso di tla dirafalela bajuta di tswa go sele mme wena le balapa la garago lo tla latlhega go itse mang motlhamongwe o filwe bohumagadi ka ntlha ya sebaka se se tshwanang le seno. Esetere a laela go ya go araba moreto gae gore ya o phuthe bajuta botlhe ba ba mono Susane lo itime dijo ka ntlha ya me lo seka lwa ja lo seka lwa nwa malatsi a le mararo bosigo le motshegare le nna le basetsana ba me re tla itima dijo jalo morago ga moo ke tla tsena ko kgosing le fa e se ka fa molaong fa ke bolawa ke tla bolawa. Moreto gae a ya a dira fela jaaka Esetere a mo laetse. A ke re rapele modimo wa rona ka lebitso la Jesu ra go leboga kgosi ya dikgosi re leboga mohau tshegetso letsogo le le maatla le le re bolokileng la re dibela go tla go fitlha fa lefoko la gago ke le morena wa marena bua le matshelo a rona le maemo a rona ka lone re tiise mo mothong yo ka mogare ka lefoko la gago leineng le le maatla la Jesu wa Nazareta ke a rapela ke a dumela leina la gago le boko le gala le diwe ka go sena bokhutlo amen. Ke boe ke dumedise gape ke be ke lo amogele gone fa mo 657 megahertz re badile buka ya ga Esther gopola gore ke matsatsi a bomme ke Agostose ke kgwedi ye bo me di nine matsatsi a mmalo a fitileng re ne re keteka letsatsi la bo me ne le ka 1956 ga bo me ba ne ba ema ka mao to 20,000 of them ba ya fale ko the Union Building ba ra puso ya nako eo ba re e bathong re kopa kgololesego ya tšhaba sa etsho ba lo nela dipasa le tse dingwe ka dinako tseo ba eme ka maoto ke ka moo puso e ntšha e rileng ya re e-e a re ke le nne le letsatsi Agostose the 9th ga basadi ba le ba ne ba bolotse ba ile kwa ba gololela kgololesego ya batho batsho ga ke ne ke ema thata foo lebaka le kgwedi e ya August e bitswang kgwedi ya basadi ke ka lebaka lona leo la gore ba ile ba tshwara thipa ka mo bogaleng ba ya ko pusong ya maloba ba re golola tšhaba sa etsho golola tšhaba sa etsho. Buka ke ya Esther baiseraele ba mo botshwarweng ko ga King Xerxes ko Babilona ka nako eo setlhogo sa rona born for a time such as this o tsaletswe matsatsi a go tshwana le matsatsi a born for a time such as this batsadi ba ga Esther ba tlhokofala bobedi jwa bone ga ba fetsa go tlhokofala Moretugai Modekai malomagwe Esther tota khazini wa ga Esther wa motsaya wa mogodisa bibele a re gantsi a mogodisa jalo go a irega ka lengwe la matsatsi gore Queen Vashti a tsule a gana go utlwe kgosi kgosi e mo latlhe e mo tlogele e le gore kgosi e mo reetsa re tla o ntansetse go le mo moletlong Vashti a re o ntlwaetswa keng ga ke ga kitla ke o ka seka ba mpareida nna mo phatlhalatseng ga ke re dilo tseo ya ba gore bagakolodi ba kgosi ba re ga o ka motlogela a dira tse basadi botlhe ba tla a dira tsonetse ona itse ditshwanelo tsa gagwe Vashti le ga e le gore gone ke foo o feleletse a kobilwe kwa bogosi o wa moretugai o raya Esther a re wa ya le wena ga banyana ba ya kwa kgosi e batla mosadi ka boammaaruri o feleletsa e le khumagadi ka boripana stori se tsamaya jalo mare ke batla re thobe ka go lemoga gore go tseile loso la batsadi ba ga Esther gore Esther a tsewe ke Modekai ka Modekai Esther a feletse a le ko bogosi ke batla o lemoge gore botshelo bo na le go tswa mo lesong ke batla o lemoge gore dilo tse di botlhoko tse di re tlelang ga se tsotlhe tse di tletseng go senya matshelo a rona le go re feleletsa ke batla o lemoge gore dilo tse dingwe tse di tlang tse di botlhoko tse di re dirafalelang di abe di na le maitlhomo a Modimo mo gare ga tsone ke batla o lemoge gore ka dinako tse dingwe maikaelelo a Modimo ka matshelo a rona destiny selo se Modimo a mpileditseng sone se na le go tla se rwelwe ke botlhoko le peine le matlhoko le maima ke ka mopolo a re le ga re lla re llela baetsho ba ba tlhokofetseng re se ka re lla jaaka ba ba senang tsholofelo re itse gore nako ye nngwe loso la bone le na le go re phedisa re itse gore ka nako e nngwe destiny ya rona e rwelwe ke loso le ke tatlhegelo ke botlhoko jo ke batla gore pele ga re ya kgakala re dumalane gore Modimo o re tsamayang le ena Modimo o re modumelang o na le mokgwa wa go fetola botlhoko molemong jwa bao ba dumelang o na le tsela ya go berekisa tse di botlhoko mo go tsone a ntshe tse di molemo ga gona gore re ka tlhoka go mentiona temana e ba Roma 8:28. Mo dilong tsotlhe Modimo o di berekela, o di direla molemong wa ba ba mo ratang le ba ba biditsweng go ya ka boitlhomo jwa gagwe. In all things God causes them to work together for the good of those who love him and are called according to his purpose. Loso la basadi le dira gore ngwanyana a tsewe ke ntsalaye ga tshotswe jalo ke motswala, motswala wa mogodisa, motswala go direga gore abe a mana le ba ko bogosing kana a na le sebete le botlhale ba go tsena ko bogosing a re e ngwanyana ke wena. Ke gatelela kgang ya gore re feta mo di-coronaviruseng, re feta mo malwetseng bo HIV and AIDS le bo tuberculosis le bo sugar diabetes, re latlhegelwa ke ditsala, ke batsadi, ke bo malome, ke bo rramogolo, go senyegile, go botlhoko, go boima. Ke ntse ke re mo go rona mare a re seke ra lebala. Modimo o na le mokgwa wa go berekisetsa tse di botlhoko gore mo go tsone a dire molemo. Temane e re badileng ele ya ga ba Roma ya re tsotlhe di berekela go lokeng ga ba ba dumelang, ba ba tshepileng Modimo, ba ba ratang Modimo le ba ba biditsweng go ya ka purpose ya Modimo. E ka re Modimo o sheba maikaelelo a gage ka botshelo ba gago, a ba letlelela diphefo tse di rileng le maemo le diteko le meleko e e rileng ya bophelo go tla mo botshelong ba gago, e le go go foroma, go go betla, go go aga le go go isa ko o tshwanetseng go ya ko teng. Ke ntse ke re mo go wena, ga nne batsadi ba sa tlhokafale, go na le kgonagalo ya gore ebe Esther a ka ba a sa fitlha ko bogosing. Go na le kgonagalo ya gore she may never have made it to royalty, she may never have become the queen if it was not for the death of the parents. Ke ntse ke re mo go wena, e go botlhoko, e go boima, mara o itse gore Modimo o busy mo boimeng mo mathateng. Ga e tswelela ko pele temana e re o ba reng varsity o ra kgotsa re a ke tanse nna mo phatlhalatseng, o seka ba leka. Bebele re kgosi ya molatlha e nna nako, e nna monyetla wa Esther. Ga go a direga fela gore ka nako eo varsity a tsule a tsenwe ke se se mo tseneng, a re kgotsi a re ga nke tlabe ke dira seo se o se bolelang seo. Ke a dumela gore Modimo o ne a orchestrate, a baakanya dilo, a bula menyako, a berekela jalo go lokeng ga o wa Esther mophimola dikeledi morago ga loso. Modimo o na le tsela ya go bula mabati le mo go sa bulegeng, o na le tsela ya go go tsenya mono o ka seke wa tsena mo teng, na le tsela Modimo ya go gwapetsa ka favor ya gagwe. Bibele ya re e tlhomile ka Modekai go rata ngwanyana o, go rata ngwananyana o, go ikutlwa e kare a ka thusa, ka tlhokomela, ka godisa ngwana o. Ke cousine, ke distant relative wa motseye wa mogodisa. Bibele mo verse 9 ya chapter 2 ya re ga fitlha wa Esther ko a ratwa ke motlhokomedi wa magammana banyana ba, a mo rata. Favor ya Modimo ke se diragaletseng bo Daniele ga ba le ko Babilona. Bibele a re ba ratega, man ba ratega motlhokomedi wa bone a ba rata. Se diragaletse Josepha ga a le ko Egepetwa, kgalalelo ya Modimo a dira gore a re Modimo ga a go biditse, ga a go tlhophile, ga a go stope go feta dilong, mara mo gare ga dilo favor ya Modimo ya aparela botshelo ba gago, a bule menyako e neng ka seka ya bulega, a go fe favor ko dipolekeng tse di tshwanetseng, ko dipolekeng tse di maleba le batho ba ba maleba. Favor bo molemo jwa Modimo, re goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Modimo na le mokgwa o go apesa batho ba gage, ga o ipona o riana o apere ke favor bo molemo jwa ga Jehova. Modimo a ba le ena. Go na le sengwe gape ka gore ke shebile nako ga ke batle go nna sebaka mo dilong tse, mara a favor ya Modimo e go aparele bona ba ntheditseng ga ke bua. A bo molemo jwa Modimo, a Modimo a go bulele mabati, a o ratege mo o tsamayang ko teng, segolo ke batho ba ba mo di-position, a o ko gopolwe ke batho ba ba mo maemong a tshwanetseng. Rapela gore menyako e bulege segolo-segolo morago ga dikeledi, morago ga go latlhegelwa. Bona ba re reng ra go feta yang, o a neng a nthekgile o tsamaile ga, o neng a ntlhokometse, bread winner e tsamaile ga setlhe, a Modimo a go bulele mabati. Favor at the right places. Re bebele yaka, ke batla o tlhokomele temana nngwe mo chapter 2 verse 10 e ka reng ka go balla yone temana e mo chapter 2 verse 10 ya re, mme Esetere a seka a ipolela gore o mokae, a loba morafe wa gagabo le losika lwa gagwe, gonne morato gae o ne a mo laetse gore a seka a di bolela. A seka a bolela gore ke mojuta, a seka a bolela gore o tswa ko lelapeng le le feng. Bebele re ka gore moratogae Modekai o ne a mo laetse gore o seke wa ipolela. Ke temana e reng ga re bala buka ya Esther ka nako nngwe re e fete re e fose, mme ke batla gore ke e fetise ko go bomme mo kgweding ya bomme. Mmetlhe, tlogela go bontsha botlhe, tlogela go ntsha boloko botlhe, a ko o nne le botlhale ba gore o didimale. Go na le nako o tlhokang gore o seke a bua sengwe le sengwe, o tla isabotaja, o tla itshenyeletsa, se fokotsa polelo. Baebele a re moreto ga e o na moreetsa re o seke a ba bolelela gore o mojuta le gore wena o khutsana le gore wena batsadi ba gago ba tlhokofetse ebile ne le barasemama tswala molomo. Na le nako mo matshelong a rona where we self sabotage, self destruct. Ga o ka ra batho ba ware ke mojuta, go na le selo gate ke antisemitism. Ga o letlhola bojuta le o go go thibela tsela, seke wa bega go sa le gale gore o mojuta. Ba tla itse gore o na le bana ba bararo, ba tla itse gore o mojuta, ba tla itse neng gore ga wa tsena sekolo jalo jalo, ba tla itse. Mare ga go tlhokege gore wena o ba re o re gape nna ebile ga ke mopila, ebile nna neng ke kile ka palelo mo botshelong, ebile nna le neng ke sa le ka dira le di abortion-e kae-kae. Tlogela go itshenyeletsa, a ko tswa le molomo. Ga favor ya Modimo e tlile mo botshelong ba gago, amogela favor. O seka re ga ke deserve, ke mojutanyana fela ebile ke khutsa. Tlogela bokhutsane le bojuta. Ga o a potswa gore o mokae ebile o tswa ko kae, go tile fela ga te monyetla ona ke o chance, opportunity ke e tsena. Tlogela go araba dipotso tse di sa bothiwang bomme ba bantsi. Modimo ya araba gaohetse, ya re motho a gotse ke berise sekai sona semo, ya re motho a go dampile a go latlha a go phuaganya a go tlogela ka bana bana modimo a rumele motho a gore a re monna mosadi ke o letsa mafalo nyale wena re motho a gore ga re ke a rata ke mabele ke gasame wena o nne le go bua dipuo tsa go gana go fela wa nnela go balabala moreto gai o ra Esther didimala o seke a ba botsa gore o tswa ko kae o ma tsena tlogala go e-disqualify tlogala go tswala mejako ka bo wena tlogela go lwa le batho ba modimo a ba bitseng go thusa botshelo ba gago tlogela go bua ka morago tlogela gore ga go tsentswe di appointment le wena ke batho ba maemo ba batla go go thusa o sa tle ko appointmenteng ore bo tsena lata o e-disqualify tlogela go dira dilo tse di go disqualify di go tswalela menyako ka bo wena ngwanyana tsena man ngwanyana tsena a tsholetsa magetla a tsholetsa sefatlhego ngwanyana ba mo sheba ba khatlhega ke merafe-rafe kgang ga se gore o morafe mang kgang ke gore a o na le ditebego le di-quality tse re di tlhokang tlogela bo morafe ba gago tla ke feta taba yaka ne e le fela gore stop disqualifying yourself mme stop disqualifying yourself ire bebele Oscar ona moretsa re Oscar bolela motho khatsene ile khumagadi na kukele ya fitla bebele re monna go tike hamane a plana go bola ya ba Israele botle aba Israele botle ba bolawe abaswe khanye etso khakala hela mohmaso mara bebele re Hamane Mordekai ga a fetso utlwa o raya Esther go polanwe gore re swa re bolawe re kopa gore wena o ye ko kgosing o kope kgosi bopelo tlhomogi tshaba sa etso se seke sa bolawa Esther wa araba o raya Mordekai a re ga gona gore nka tsena ko kgosing ka gore ke nako ele e kgosi e sa letlelela motho go tsena koo moreto gae o boela gape ko go eno mora a re ga o ka seke wa tse o itse jang gore o tsaletswe letsatsi la go tshwana le le born for a time such as this o itse jang wena gore o tsaletswe motsotso le ura e o itse jang gore modimo o ne a isitse gore seemo sa majuta se tla ba ka mokgwa o a go bitsa a go beya mo positioneng e tshwanetseng gore wena o epe le morafe wa gaeno how do you know maybe you are called for a time such as this se ke re mo go wena bebele ya re wa omorare ga o ka seka wa dira sepe ka situation ya rona o nne o itse gore ga se gore le wena o tla falola le wena kana o mojuta o tla bolawa le bajuta ba bangwe omorare o seka itebala ka gore jaanong o le mo positioneng wa lebala gore o mang o tswa kae ke yone nako ya go gopola seo leng sone e born for a time such as this bebele are uraya umraya are how ka seka wa tsaya khato how ka seka wa dira sepe ka situation we itse gore thuso le pholoso le kgololesego ya bajuta e tla tswa gape go gongwe gape mara wena le lapala ga go letlanyelela ere ke go tshele khona le nako mamatshelo a rona morna le chance monyetla wa go thusa batho mara re be re na le mabaka le di confused re be rena tefeletse ke di position re be rena tefeletse ke di jotse le monate di koloi tsa majaba jaba le di ntlo tsa majaba jaba ere go ntse go shwa ka mothoko ga rona HIV e tlogela bana e le dikhutsana coronavirus e tlogela bana e le dikhutsana e be modimo wa gore re ka gore wena o na le sentenyana thusa ka mo next door ngwana wa ga kgone ya sekolong thusa abo tlhalosa o bo ba le mabaka gore ke nako ya gore ga se nako ya go tsena ko kgosi ga nka tsena ko kgosi ke tla bolaiwa there is nothing I can do re bebele ga go le mo maatleng a gago go thusa o mongwe o seka wa motima thusa bebele a ka re moratoga ya morara le ga o ka seke wa thusa ke batla gore ra rona ba re le mo seemong sa gore re ka thusa mme re phuthile matsogo re natefeletswe ke diposition re natefeletswe ke maemo re natefeletswe ke katlego le tswelopele re natefeletswe ke di-status ga o ka seka wa thusa ba modimo a go kgwetlang gore o ba thuse thuso ya bona e tla tlhaga ko gongwe o seka nagana gore ba tla felela mo sekakeng se ba leng mo go sone mme go tla nna botlhoko yang ka moso ga motho o a tsweletse pelo a atlegile mo botshelong wena o palwetse ke go tsenya letsogo mo katlegong ya gage o mo sheba yang ka moso ga motho o a tsweletse pelo a atlegile mme ga o a tsenya sepe ne o le motho wa ntlha go ka bo thusitse ra ba bona batho ka mo ntle ba ene ga ngwana a seno a tlhege be le gone ba re ba tlhegelelang ba re ke ntatage ke a mo itse o ne o le kae nako erile o na le nako ya go thusa wa seke wa tsenya letsogo a ditlhong ga a fetse o mo challenger wa o wa esta o boela gape ke go ena a re ke go utlwile ga o le motho o tshwanetse o utlwe ya ga o le motho o tshwanetse gore o utlwelele Esther go siame ke utlwile he ke tla ya ko kgosi ga ke swa a ke swa mara ke a ya ko kgosi go boloka tšhaba sa etso ke batla o lemoga gore morato ga a yona ntse a bileditse go boloka tšhaba sa Iseraele mara morato ga a yona a sena maatla go boloka tšhaba sa Iseraele modimo o bitsa Esther gore Esther le morato ga e ba boloka tšhaba sa Iseraele mmogo ke batla gore o lemoga gore ga re ka ke ra boloka tšhaba sa rona mongwe ka bongwe banna ba tlhoka basadi basadi ba tlhoka banna ba bannye ba tlhoka ba bagolo ba tlhoka ba bannye gore re boloke setšhaba mare ke batla o lemoga gore ga o ka ke wa fitlhelela destiny ya gago ka ntle ga thuso ya yo mongwe yo mothoko ga gago morato ga yo ne a bileditse go boloka Iseraele ka nako e mare o ne a sena access to the king Esther o bileditse lona lebakele mare o tlhoka morato ga e a mo godise a mo tlhatlhe a mo goge a mo kaele a mo rute a mo kgorometse tsena o ya kgosi we need each other. We cannot make it on our own. You can't be what you've got to be just on your own. You need somebody else. Motho ke motho ka batho man. Motho ga a iphetse. Motho cannot be an island. We all need each other. Bible ya ka re morato ga a mo phusha ga a mo phusha gore go siame he tsamang lo faster. Puta ba juta botle a go fastiweng le nna ke tla fasta le banyana ba ke nang le bone re tla fasta a go rapelweng a re elweng pele mo semoyeng nthapeleleng pele ga ke elwa mo lefatsheng le le bonalang ka matlho a re elweng pele re e fenye mo semoyeng a re lemogeng gore selo se ga se tswe mo go hamane se tswa ko go satane le matimona wa batlang go bolaya tšhaba sa Iseraele gore mogolodi wa lefatshe a seke a tsalwa ke nto ya moya a ro rapela ba bere ka mmogo ba dirisana mmogo ke khumagadi go godimo wa re o tlhoka bajuta ba bangwe o tlhoka ba reetsana ba ra tlhokana mahumi ba tlhoka bahumane ba ba rutegileng ba ntsentse ba tlhokana ba basago re tlhoka go dira mmogo ra e fetsa ra e tswala Bibele aka yare are akeswa akeswe I'm going to see the king bomme rna re litse ka go etswara ka mabogale bomme go tloga fela ka tsalo ya ngwana. It's a near death experience. But me, reba itse ka go wa batsoga le bana. But me ke re sa tlhoka bo esta mama tsatsinga. Re sa ntse ba dikhutsa na ditletse ka le di tshiwana, ditletse ka le fatse. Malwetse a wile. Selo se gakese re tlhoka bo esta le fatse le rena re tlhoka ba rapeledi. Le tlhoka ba sadi ba ba ka ipetanse huba ba wa batsoga le bana ba le ba ba sa ba tsalang le fatse se chaba sa rena. Talk about Esther, Lebo Mordecai, Momata Sing Amarke Esther Warring, Hakeswa Akeswe, Go Buluga Chava Sarun.
You and 657 AM and Life, a winning team on the road to eternity.
For there is a time to search and a time to give up, a time to reap and a time to sow. Radio Pulpit wishes to be there at all times, even when you just need prayer. Send us your prayer request by calling 067-429-7564 or email it to prayer@radiopulpit.co.za.
Many people across South Africa are being blessed and encouraged by the Radio Pulpit devotional magazine, The Word for Today. This publication places the gospel of Jesus Christ in the hands of more than 100,000 people every day, inspiring every person, from the professional businessman to the needy person who lives on the streets. Each edition contains daily scripture-based devotionals and inspiring articles to help you grow spiritually. The booklet is given with the compliments of Radio Pulpit, but your donation, large or small, will help us to print the next edition and continue being the hope of the gospel to a world in desperate need. The Word for Today. Get yours today on 012-334-1200 or subscribe online at www.radiopulpit.co.za. Radio Pulpit, your daily companion.
You and 657 AM and Life, a winning team on the road to eternity.